kusondelele. Wozi jumpa njenga la. Kusondelele. Ake nikhokhelele Nkosi. Eish. Ake nikhokhelele nalapho futhi.